kutumia miwani kubwa au cap. Kuongea na mjinga better talk to myself. Shaongelea maji mafupi marefu. Shagongea mlangoni kwa kwa need help. Nyumba nayo kama magari nayo endesha. Nasaidia watu na watoto nasomesha. Custom made suit nashonesha. Nalipa bili zangu na naishi bila pressure. Na kama unataka kunchimba chimba, mara sijua na tinga na vimba na ringa. Go ahead, sema uongo amna shida. Mwanaume unako na wivu na uchungu wa mimba. Na shukuru bado kuna kucha fresh. Hakuna noma, hakuna stress. Na shukuru bado kuna kucha fresh. Just wanna think up for
the dreams. Na shukuru baba God ana bless, ana bless, ana bless. Amenipa nafasi, yeah. Na shukuru baba God ana bless, ana bless, ana bless. Nimetoka pabaya paka na kufika maisha haya, yeah. Nimetoka pabaya, tuna bang bang atuna gabaya, yeah.
Vitu nimesikia, vitu nimeona. Vile vitu nimepitia, vitu nimesikia, vitu nimeona. Sometime nakuwa bahati kupona. Maisha kugombania mpira wa kona. Remember back in the day ilikuwa noma. Tangue kichanika unashindwa kwenda kushona. Kuonekana sehemu ni shy. Papa high mademu ni dry. Now my name is up on the sky. I know you hate, I'm always go for ride. Na shukuru bado kuna kucha fresh. Hakuna noma, hakuna stress. Na shukuru bado kuna kucha fresh. Just wanna thank God for
the blessings. Na shukuru baba God ana bless, ana bless, ana bless. Amenipa nafasi, yeah. Na shukuru baba God ana bless, ana bless, ana bless. Nimetoka pabaya paka na kufika maisha haya, yeah. Nimetoka pabaya, tuna bang bang atuna gabaya, yeah.
Yeah, hey, yo classic.
They call me
touch, touch. Nothing but the best. Don't fake, don't hurt. Go count your blessings.